kusema wezi nipena mewachwa jamani. Mwenye kusema miso type yake amerudi sokoni.
Gerex
Fire at man alishindanga eti my man ona sasa medilicho post. Mtapenda na wapi my guy ona sasa umekula blo. My boy, kunipandishia standards for nothing. Now you're back, you want it like before. Unanishangaza, I thought tulisema midanda. Didn't you know, hawajanja ndobo. Amekuchuja sasa huna kwako. Kanyaga kubo kubo kitembeza. Penduka hivyo ulivyo kuta. Msamaha tuliwachia Judas. Utaki kwenda basi wachanja.
Yeah.